Oh my God, Flick made it.
Light up Pro Beats.
I've been cold and cold and cold and you now who shake it. Nimepiga simu mpaka kwenu haupo nyumbani. Ni nini uwe unafanya ata SMS ujibu. Unanipa my blue ticks. Kumbe unanidanganya. Una wako mabwana. Kumbe unanidanganya. Una wako mabwana. Umenifanya mpaka nilie. Mchana kutwa nilie. Umenifanya mpaka nilie. Hosi wanasema madikta tuwi. Jo vile nachoma ndo nisikufikirie. Doki anasema nipunguze pombe ama nitakupa bure. Umenigeuza mlevi. Kumbe unanidanganya. Una wako mabwana.
Light up your beats.